listening to a beat downloaded from $20beats.com.
Ujisifundisha goma tangu nikiwa chalinga, wakazi namba moja nilikuwa sijisikina, ndo maana nikokea sendi pupa kafali, stoli za kipuza ujinga sifagili, niko faster ize kisa pesa situli, mini benki ambaye ya konti zangu liza kijamii, mfano sako si haiwezi kuwa kama BOT, simkopeshi mbulu maji nifilise pakipi, majambaza neighbor banki mimi hawa nipati, ndani ya banki wahudumu mitume na manabi, banki nayo njali mteja waza wako watali, liba yangu kidipositi hakuna kama hii, nina masaki saki kuyendesha kisa nini, na ATM machine za kazi na tosidi, pata DVD, audio CD na VCD, zenye never been sile tunafagi ya TV, siyo NBC, siyo NMB, siyo siyo Radi B, mini parties, kuna Backless, leo kuna Exim, kina kana BOT, ila mini parties, siyo NBC, siyo NMB, siyo siyo Radi B, mini parties, kuna Backless, leo kuna Exim, kina kana BOT, ila mini parties, na wapenda na wajali underground MC, japo deshi sina mali, mashabiki na wati, elimi menikata, na komana plan B, wano nikatisha tamaa, soti zosi zisiki, sitaki kabisa kukaa, na ungeza bidi, rengo nipate chepa, sopi una wasani, zishinda nina wabof, kwa tamaya kuitwa king, komando mwenye mabof, kiko sini saluti, asante sana mbea, aliko na di, na mami nafanya ngumu tu, hata nisipoza kama di, sina distributor beya kazi zangu kama feel, sini teguruta simbi kusanyango kwa machine, nina go down ya kazi kama MSD, ukienda mosh, nimevuma kama KSMC, utadraw na chofanya mbele MIC, ni hardcore soko masho kama NBC, siyo NBC, siyo NMB, siyo siyo Radi B, mini parties, kuna Backless, leo kuna Exim, kina kana BOT, ila mini parties, siyo NBC, siyo NMB, siyo siyo Radi B, mini parties, kuna Backless, leo kuna Exim, kina kana BOT, ila mini parties,
Tatisha tota shule kama nekta, batista nata.